Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe yiɗɓe, jam ñalle moɗo heɗen gone kikiɗ aralbare capantati lewru juillet hitande 2025 sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima sinéma capanɗe nayyi e joyyi Ousmane Niali Bouliɗo. Kabaruji ɗo gagni Kanté to ɓoggi janɗe to ɓantugol hoore muɗum ana wonde heɓude sembe ley leydi meɗen ndi ñande fuu. Joni ɓiɓɓe rewɓe haaɓuɓe ɓuuri yoppude cuuɗi muɓɓen ɓamanode koye muɓɓen cuuɗi sella. En kalan haala ɗum ley fuɗɗode kabaruji ɗi. Ɓeydinde faamo himɓe CNT dow sariyaji pawiɗi dow talki dow kabaru talki état civil ley Mali ley balɗe ɗiɗi. Ɓe dokkindiran hakkillaji dow tiɗallaji gonɗi dow kabaru talki état civil e hono ɗum yafirta. Ɗum boofina ɗum hen saare noon dow ko inde goɗɗo tawete dow numéro neɗɗo gonɗo dow Orange Mali APDP waltini hakkille ley communiqué goto ka ɗum ka heɗum woni e hakkille jammare nde. No en garan ɓeydirin wonko himɓe yoga mbi en ɓeydirto faamu yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗade studio Tamani. Ley wattuji joni cakitiɗi ɗi ana yiye surubayɓe hewɓe ɗo bama ko ɗo ana joppa cuuɗi muɓɓen yaade ɓamoyde cuuɗi sella sini himɓe yogaɓe kolliti wiide ɗum wanaa ɗum wana golle cayi ɗo. Woɓɓe torra fuu jiyata dow majjum an hakkunde finatawa e suɓɓade gurdan muɗum hakkillaji yimɓe ana ceeɗi dow kabaru muɗum. Jantore Fatoumata Mousso Koura Diarra dow faccitago Mamadou Sama Sekou Aly Cissé.
Ko ɗum fofoni miijo jamare nde do ɓeɗo surubaɓe ɓamanoɓe kaw mum en cuuɗi kaɗɗanna yogaɓe mabɓe bamako ɗo.
Téléphone iPhone kesso ka yalti fuu mi ceerti e jam. Ɓe jaltan ɓe ɓama e appartement ŋaji ɓe nodda e woɗɓe tawaɓe tum. Giɗiraɓe mabɓe woɗɓe ko jogi woni ko ɓe pooɗon to. Ɗum watta so ɓe jalta kamɓe du ɗi galleji mabɓe ɗi yella eɓe gaɗa e ko ɓen ɗo gatta ko.
Yo hunde nde saraɓe hewɓe gondaka saabi ɗum ɗon e yedda sande kabaru birki e nesuji.
Yaltugol mabɓe kana hulta wiide saraɓe daraki woni darde muɗum. Kalsi ko ɓe jogi ko hono fuu ɓe keɓirta ɗum. Ana anda ka ɗum heɓirtake mere. So wona ni laawi yogaji ɓe nangi ɗiɗo laawi ne ana hani komi kaɓa ɗum.
Ɗiɗo haalaji tawri fuf surbaɓe yogaɓe kay na pelliti hinnade ɗum ɓe memi ɗum haala muɗum.
Wona ɓamaɗo golle hoɗum woni ko o gollata ko watta somo darano hoore makko. Haalaji yimɓe fuu ɗon iwrata. Yimɓe galle an ka ana jaɓani ko gammi ko.
Hono fuu famude oɗo kabaru o keɗɗonna bangal muɗum no cafi sisoku sociologue.
Wona yingo lobbo saabi ɗiɗo golleji coro muɗum fuu a tawan sababuji kewɗo wonton ɗi haltatake. Ɗi yoga e muɗum ana ɓantare na ɗu fa tawa ana yiida e worɓe no newiri.
E hakkille yogaɓe ɗum ɗo yo yoppitere wattu mo woɓɓe na jogori ɗum hono raffineji. Ɗiɗo sifaji ɗi na jokkiti sambinde metti kewɗi galleji ley Mali.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andon mbawiɓeɗe dow ɓe ande ɗe dow hella amen Facebook kaña compte X. Yimɓe CNT ana gonde ɓeydarade faamu dow sariyaji pawiɗi dow kabaru talki état civil ley Mali lewi laamu o. Leydi meɗen ndi jaɓini ley hitande 2018 sarɗiji talki état civil ɓami du aadi dow ƴewtade no ɗi talki keɓirte e haybugol majji. Ley balɗe ɗiɗi yimɓe CNT miijidoto tiɗallaji gonɗi dow muɗum no keɓuɗo hakkillo muɗum yo nde fedde jaati humaninde sariyaji leydi meɗen ndi dow gollidal Elvetas Mali. Youssouf Zed Koulibaly woni hoorejo commission de l'administration territoriale et de la décentralisation des CNT keɗe ko wi Moussa Malle Sissoko dow faccitago Mamadou Sama Seyko.
L'état civil
yo hunde nde hana fi yeɓede kamaru muɗum imadraji gaɗama e dow nafaka humpitingol kulenteji ɓiɗiɗi e état civil wiwde jiɓɓingol yottade kurtuŋoji e mayde. Ɗiɗo imadraji tawre fuf sukullaji yogaji na kasindini jawabuji. Fanagal ɗo kawtal yo wadde newamuya yalla yimɓele CNT ɓe na anda ko woodi dow humcangle hoore kabaru état civil kala woltuŋoji gaɗaɗi. Nde noon hani sanne ɓeɗo yimɓele sariyaɓe kumpite dow sisiliji ɗi yalla ɓe ƴewa no fewiri sariyaji ɓiliɗi e kabaru muɗum. Ɗiɓe totta madum ɗiɓe tottete e ley ko warata ko yalla ɗiɗo sariyaji na kuccune hoore no fewiri ono yawiri.
yambere mawnde waɗi les terrain sport diyande jaɗɗoɓerde bañagara li cakkite yontere ƴaɓɓene nde dow yewtereji finatawa fulɓe go hakkillo walde jen manguele wadde ñalawma finatawa waɗama dow hollitinde dawla e dardia neso fulɓe ko yoga anda hannden saabe waylitere adunaru ley nde yambere ñaaƴo ngol leñol ɓiɓɓe fulɓe rewɓe e worɓe jimi bomi fa yottade fide baggi e celeri e gikke ana wodi nagik ana wodi do wartugol jamle ndi gendi ndi ɓoyi joni basi ana wodi hakkunde jalleñi adama jigi ba keccal amen gonɗo ton andi ko heɓini en do faccitago Mamadou Sama Sikou
eli arhali yambereji bumi finatawa gachi baggi nguru en dewi fulbe kulti jati ko be goni ele commune o madame soumare hasinatu ba gondo ton bangal teddungal kanko ruuri buddo fufu hechude sabi on buri dubi chapani jiddi sudal fe kuyam mudu
mi pamana aji bandiraba rewbe worbe fu wiide wadan ko bawmi fu teddinde e gollinde leydi am be waato hokkude yonki am do holare wadde ko bawmi fu hollitinde misaluji lobbi wal bandiraɓe e daranade wadde ko leydan yiɗi fo
yo noddango gondagi hakkillo jaati poltugo orejo pelle région o faaba dewral bañagar lollirde erreur omimi haala nafaka honɗeɗo kawte nde leydi men ndi
fanda amen arandejo hawrintinde himɓe fa kaltida dukkidira hakkillaji ɓe gaɗi e bawɗi mabɓe yalla kaltidal ana waɗa ɗo himɓe paami ley majjun sina daari baasi ana wawi waddena metti yonki ana wawi waddena min fo mi en belti jammako o
heƴaɓe laamu maire en amiri en deɗe sappo e gu'uɗe e kumniɓe finatawa e kañe dinaji fof en jetti landinal ndeɗo yambere finatawa adama jigi ba heɓan ɗum so jotamani gila bañagara
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ley balɗe kewɗe joni himɓe hewɓe gondi e hollitinde metti yonki muɓɓen wiide himɓe yogaɓe ana itta numéro téléphone muɓɓen dow inde muɓɓen tawe andana ley communiqué goto mo autorité de protection des données à caractère personnel kañum waltini hakkillaji himɓe wiide dabareji ɓamama ko daare ko sabimbino o tiɗɗal e o communiqué ana waltina hakkillaji jamare ndena keɗe koɓe himɓe wonɓe bamako mutti e gawa ko mbi dow kabaru muɗum do faccitago Ali Cissé.
Ça c'est un danger. Je donne ma
ɗum ɗo yo frati mawɗo min ka miɗe yiɗi fedde APDP yettina golle muɗum o nantinoɓe kabaruji ana hani ko halta ɗum ele ɗemɗe fu kalteɗe leydi amen ndi so ɗum ɓettike fu jonka haala jukkoje ana wawi haalede yimɓel gaɓɓe on ɗo golle hoore ana hani ko wulite ana hani koɓe jukke min ka miɗe yiɗi fedde APDP ne waɗa ko woni bawɗe muɗum fu bangal immadaraji no yawiri fewde majjum gaɓɓe on ɗo golle gollirɗi to woni to ana hanno ko yalta fa fammina yimɓe mine narda yimɓel fuu ɓeɗum woodani immo yetto to police en no yawiri fa haltana ɗumen haala ka mocciɗo gonmi leydi amen ndi anale rafi ndenagu communiqué mabɓe o ka ana waltina hakkille gawɗo gonmi e hakkille amin ka nangaɗo ana waɗa on ɗo golle fuu ana han jukkede honono saria o
hollitiri
sukaɓe hewɓe landi ko ɓuuri hewde fuu a tawan ana beeli hakkillo sanne koɓe jii fuu ɓe landoto sara maɓɓe na guiɗiraɓe maɓɓe koɓe jii fuu e mbiyan kanaɓe paama naɓe anda ko ɗum woni ley on wakkati fuu fa ɓiɗor eɗen faamu dow kabaru ɓe sukaɓe keɗɗen Mamadou Sama Sikou.
Ana woodi duuɓi mo sukaɓe latto jaati hono korotoɓe FBI ɓe yo wattumo kala konngol ngol saraɓe kaali sambina lamdi ɗi timmata papi yo kodda galle sisilankoɓe duuɓi nayyi o jogi wororoy oɗo suka no heewi lamdi Baba Drissa ndarodi kuroji makko jalta yurade seeɗa ɗon e ɗon papi fuɗɗi lamdi makko ko ɗum saabi eɗen jalta hoto jaaten hono jaareten manne garteten on ɗiɗo sifaji na kewi ley galleji meɗen saraɓe ɓe kayi sato jettiraka jabade lamdi ɗi timmata ɗi yalla jabade lamdi hono ko ɗum saabi hirande han latade bombongaji ma ɗum ko ɗum saabi noone kammu yo bulabula wona feewi boɗejo satono lamdi mabɓe ɗi tiɗirini jamuɗum yo tan jaleɗe ma miijade ko haalata inna homo ñiɓɓe école ko ɗum saabi baali ɗi na udda nokku goɗɗo ko ɗum saabi tawdetake meɗen ley salon o ndenno yo tan ɓeɗo sukaɓe wona yalla faamude no andar no wurdi ko ɓuuri fof miccitide saraɓe wiide wona kulle ɗe foof ɓe andi sakiraɓe tama on andi wiide gurdam na metti so niɓɓe ɗo sukaɓeɓe ngala hakkude meɗen siki wala kayi eɓe jewtinamin ñande fuf
sikka fu wala hen suka ben jewtina himbe ñande fu hono mabbe wala no sakira holtindo widdo kaddo de kabaruji de kikida ko ka hubuji holtindo on wiide na miccintindo wiido do mbaa holtindo mi ko ne hakkilaji modon sini on noddi numero 76 98 56 56 wala mbaa yidu hedaade kasen gal journal e magazine garo jokkininde o sini on noddi numero service kuna foni 37 321 mer mer ka andon wiide kana tawdo don fandi fu noga tanka credit e telephone modon ka credit noga di on dan di nyamata ke kedde hedaade do sede yewtende waran jukkininde
jo tamani halaji malifu
sakiraabe heddotoobe studio tamani fuddude altinere nay lewru uttu daroto nundu heejoji studio tamani ngartan air goto fuddude 17h yaade 18h air goto mo keboton leemun kabaruuji kewdi nafoji on air goto mo leemun kabaruuji le demle joyde yontere fu magazine goto yontere fu haalude mawnde de wotere yewtere humuninde neddaku faabondiren talataare e alalbaare fu club de tamani aljumaare fu studio tamani haalaji malifu
jo tamani halaji malifu
yewtere mi cellande mi noddi magazine santé de ana fawi hande do kabaruji dugoji cukkoji noppi di dugoji ngadoji nyande fu ana pawi ko buri heddu fu do golleji nana tawana edi ngada no bangi on himbe joddi be nokkuje de edun hanyen dum ben sanne fu buri sabe ko dun boyete edun wada wakkati do ba mahdo e le kedde leedi meden de himbe hewbe na himbe yogabe ono be galleji en batti atelier ngaji soudir fayotade miniseri hono dun kanyen nandor mudon hono nyobe no kanyen ni sobe masingaji edun tampini dum ben sanne hono kambe sawrobe juude dande yotade horebe cultivide di dukoji ana mbay wadde kutteji do cellal na fayotade do hakkillo fabidere den fam anni ko Juliette Koulibaly wadni en do kabaru mudon
Saifa wakati fu dum tawama to gollirdi usine ngaji yogaji nadu le galleji ana torda san yimbel yogabe professeur Mohamed Amadou Keita ye goto e gollobe le gollirgal komani do ORL le sud doctorore Gabriel Touré wonko o sifoto do hen
dek le decibel
sini decibel yotake fa chapande jetti kutteji ana ngodi do goddu ko jude chapande jetti yaade chapande jenay fa ko buri dun toram mudun ana wawi mawnude wati yoga yoga ben baye tawede le du ko jiko yaat er ngaay jetti na er ngaay jinnay na du didi ko faydo sembe mudon e wattu o joomen watta do du ko go na way laataade sababu torde noppi joomu
le leedi amende yimbel hewbe kanyu en ka le soifani wuri le hakkune nyohobe cudobe minuje en kanyen ko nande mu en be ngoni wonko be cedoto e do torda golle ben do yimbel
mi motti gommi machine ni so won tagal sudam sini o hubama fayne nanta ko halte wattu yogaade yidi sultude du ko jiti ne wattu jaati ko kuji sini dum diesel non turki modon an wa nyawnde sukabe ma na an e hore ma
yimbel gollobe le dido gollirde hore do holiti wida ana andani jaati torda ko soifa o wa yutinde bibbe adama en ga dum e tawede mudum fu be bi wala no be ngada
ne witere lan yasa ka wattu dubi nay mi nyowo non duko machine o ana torra kan wattu yogo mi nana jaati nuppan ida wala chaddele nuppi sab min ka sella nyowami moto kata kata ni dogginam mi ko yaata dubi joy joni on gollal non tidal wala e majjum
soifa yabbitido ana jatira hono goto e sababuji bawdi itude yonki bibbe adama en urto fedde ne be noddirta organisation mondiale de la santé e don wada du so yimbe yogabe kanyu en ka lato paho en jati professeur Mohamed Amadou Keita goto e gollo ORL sud doctorore Gabriel Touré
il y a beaucoup de dangers
kuteji kewdi ngodi do dukoji toroji no e don wala tan sababu faadu gol menen ORL min gollata miden jattude hakkeji joyi tiagal dun e don wayi latade torra hakkillo dukoji mawdi buri torude dina dukoji leji
soifa yabbitika watta neddo pahotam kutteje mudum ana wayi yettade fey berde neddo nam holitiri wiide docteur Nuhum Wan o cardiologue le sud doctorore Golden Life Bamako do
senizansono
dukoji ngadoji do noppi ana torra bi adama ana bawi latade jaata sababu nyawuji bernde dun buitan du doyngol ko wayi latade tension fa yottade nyawuji bernde e wayi torde hakkilo neddo ana wayi du latade sababu fa tawe neddo matta dukoji yogaji sini ad wayi waddade dun won ko buri moddude
yimbel kentobel soifa fa boya ko hewe mu en fulato yimbel takkibe be ko tewtirte mu en bangal golle hebataake juude mu en du nam holitiri wede dunki andan be kabaruji biri de challal docteur Idrissa Traoré yo jangino lugo todo li sodu jangindu do dow yambo wala gam bamako do wonko se photo do hen
sansi conseil
de do bangal hakkilu ko no watta no way bonude hakkilu wembere wadde nyangudo na haddi dun du faamu e buutu de sembe mu edun waydu wadde fa neddo golle mun buuto ko hani wadde haddi wattu yogaji dukoji di le nokkuje forba him kollite torraji ko dun watta mo inen nokkuje tawe deejaran hebe le wattu ndi himbe gollata
khadime ande kami en ka fu ana jabani wiide wajibi kina dabare fie fewde soifa jabbitido yalla bib adama em ana hedro challal mu em yalla daranagul mendo yimbel ana heba latade kanyindu